yande joni wittori min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde koto jañalle e moɗon sumana amadou waddantawa habaruji ɗi ende annani koye kibaruji ɗi janngoɓe université ɗe nan galluñeme kañum ɓe gender gaɗi hono hollugol mette muɗum subaka hanne o endam nonni hijjore duɓinaɗe sappo e jeɗɗi woni hitande hikka timmiri no woɗiri allah hajjiɓe leydi niger fuɗɗina garta nonni aɗa filla yewtere men pinno studio kalangu en kalando filla ko darto dewgal to enda agadage e filla ceede ƴamruɗeɗen endan e saɗoromako tander mum on nanan nonni wontiri yerno mbiyurmi on ni hannde subaka o wonno ko janngoɓe université ɗo enna gallu ñamey gaɗi hono mettorgal muɗum en na holli mettorgal muɗum en e dow filla ko darto fawara jonto kondan ni jonde ɓe gonde endan hono yeruno fawara jonde kondan ni ɓe kollir kamɓe hooreɓe hono fawara jon université ono janngoɓe endan ɓe mbi kamɓe janngoɓe gona ɓe ƴama koto ko tawi nene ne kay moƴƴintinama yaade e kulle mabɓe gollal mabɓe fof ko darto jannede endan se ketnanen goto mabɓe mbiyeteɗo Oumarou Soumana Soumana mo bandi min Moukhtar Hamadou yeeyi tawoyto ene subaka o haalani ɗum
masalaji gaɗinimɓe gaɗi ɗum ɗo on ɗo woni brosso tataɓo woni yoɓaka ɗiɗaɓel ngel woni brosso de vacance on duko yoɓaka e tataɓel ngel duko nimɓe naati jonɗo fayi restaurant on fittaka donc étudiant en no gonɗo woɓɓe galaba ko ñama hannde kam woni masalaji kasen ɓe darayno ɓe gaɗi no yahiran yesso seni mawɓe ɓen ɓe gue bafu fayna ɗum ɗo no yahiran yesso mum soƴƴirtako gaɗa ɓe jeeyi ɓe gioy ministre de l' enseignement supérieur on ɓe kalde muɗum to donc ɓe gui seni allah waɗi fayinnan ɓe keɓa bela ɓerɗe mabɓe fou fayin ɗum ɗo on ka ne hiran yesso soƴƴirta ko ɓawo ka
caggal majjundu to enɗan ni hono gender ka en du hono caggal ɓe gaɗi guina hawrine mabɓe mawde kamɓe janggoɓe université ɗum woni l'école mawɗo tawa to enɗan gender nden ɓe gaɗi burtaki hollude hono mettorgal mabɓe sanne sanne yaade e kulle ɗe ne gonno jaarata filla ko darto jande mabɓe nde endan ɓe mbi saabu no woodi kulle ɗe joɓaka kam woni hono ceede koɓe mballititte himɓe ɓe gala hono fawre jo ceede joɓeteɗi lewru lewru na lebbi tati lebbi tati caggal majjundu kondanni kaɓe gari ɓe uddi lawol hono ƴool to enɗanni sorage kam woni campagne mo kala université e muɗum o warde hakkude wuuro gender adama ali kañum woni secrétaire général hawrinde mabɓe kamɓe janggoɓe l'école mo gender nani ko a haalani bandi min Moustapha Mamman Sane
relativement à la situation
ko wadde murterde ni woni rafi yoɓude ballari dimin kokkete ana minen tan ñemay maraɗi e tawa fuu joɓaka tawa fuɗɗanoma yoɓede say ɗum darna warɓe joɓi ɓen coƴƴake ñemay ɗum ɗum waddi komin mbi'i ganni heedoran heedoran wona no waɗe to min jaɓata say min gari min uddi lawol jehowol sorage to loroji garta no ada essence min puɗɗini min gala anne soƴƴirade gaɗa du
le degré zéro de notre lutte
farfilla jandani waddi ko natol hono jande ɗum woni ko ete lycée en ena duɓinaɗe sappo e jeɗɗi duɓinaɗe sappo e jeetati ko hani waɗa hono fawarjo sappo e jeetati lewru septembre gonɗe nder muɗum ndu endan ɗum waddi ko fawar jondu kondan hooreɓe lycée ji ɗi endan ɗon gaɗa sigilaji majjum fa no wooɗi hawtade e fawar jondu hooreɓe hono hawrindeji jogaɓe babiraɓe na mbiya saroɓe janggoɓe l'école ka en du kondan hooƴi lawol koto ko tawi jooɗa kaalien waɗa hakkunde keddi himɓe ɓe jande darto ɓen endan fou nani mbiyeteɗo wisilman rasalatan laatiɗo goɗɗo ɗiɗaɓo hono hawrinde endan ko haalni bandi min e dow callalol Balkisa Hamidou
maɓɓitol jande ko duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi e duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum miɗen ɗon hen bakegal da min kawri e fedde sukaɓe janggoɓe lycée e collège ɓe région ñamey ɓen holluɓemin dow kullentereje ko ƴamti allah ne yettama min keeɓi hawrude e gouverneur miɗen ɗon miɗen dara noyi watto ko tawe min ɓuytiri raffi weltare sukaɓe janggoɓe ɓen caggal l'école no maɓɓite gam hissude iri ko rawani ɗum tawi du miɗen ɗon miɗen dari e darde fuu fa fedde gon joƴƴine gomnanti e saru sidi kawjiɗi jandeji gaɗa narral fa heɓedari ɗum hani fonditede to woɗɗi e to ɓaddi fuu kotta tawi hitande nde murtereji gaɗaka hunde ko woni no bonna ɓerɗe ɓiɓɓe leydi niger fuu miɗen gatti tammude du ga hedde nokkuje ɗiɗi ɗen fuu to gomnanti e ardiɓe ɗen fuu moyen noon fuu no woodi anniya heɓa l'école Oumaro no woɗiri
caggal ɓe keeɓi ɓe gasini hijjore mabɓe jam essayo hono alhajiɓe leydi niger jon o wakkati mo kalte ɓe puɗɗi wartude saabu hannde nde enɗan jaati honno wodi lana pinowa aranndiya kanuka wadda hono alhajiɓe ɓe enɗan ɗo enɗan gallure ñemey ɗum wonno ko farjoni Mustapha Kadi laatiɗo no woni goto e yimɓe horeɓe hijjori tan hikka ko haalanimin e dow cellalol wakkati mo bandimi farjonde konnani Moutari Mahamadou landimo ono take hono ni enda
hano ko ƴewta filla sigila gartuki ami o mi godanana ummaki laanaji piiroji sappo e jeenayi gartiroji hijjortoɓe e laana piiroa gota koroto ka hocca horiɓe ɓe ɗum do no laana piiroa makka non ko ƴowa nimɓe keme joyo e capanɗe jeegon nden ne laana arana kam hijjoytoɓe ɓe groupe bonfere e badar artata wartira gina woɗi du to on jeggite ko handen ñawaɓe laso woni ko gartirta leño meɓɓe agence uji ɗin fuu kano sigila o jeɗɗije ɗiɗi watto kan woni sappo e tati lewru yaade nogay e jeɗɗi muɗum hijjoyɓe ujunaji sappo e lasoji ɗiɗi e goho ndende haala ka kalten ka miɗen gondi e nimɓe keme joyo e capanɗe jeegom hoƴoɓe laana piiroa ndenne min domanana jippaki makka de komin jato police ji ƴewtintoo ɗo min ɗon komin nataka min dilla
nonni wontiri hono mbiyeteɗo maître Diallo Halima kañum woni ko suɓa gam batte yaade do inde hono himɓe koyte avocat en ɗon jiwnonoɗe yimɓe to fawara joni suudu séria mawnu mom ono ɓata keeji laamuɗo leydi meɗen Niger odu kondanni caggal hono cuɓaki ko waɗa hakkude makko e fawarjo mo tewti no kurde e nda maître Kondo Oumarou caggal mum du konda min anna woni kanko maître Diallo Halima o heɓana himɓe capanɗe jeɗɗo e jeegon Kondo Oumarou odu konda heɓo himɓe capanɗe joyo e jeegon ndenne himɓe noga woni ko ɓurdude e le cuɓaki e nda ndene maître Diallo Halima o enda o yaa o natta nokku mbiteɗo Kader Cheibou mo tawaka ɗon enda ton endan kuru e faande suudu séria mawnu mo ɗum ɓata keeji laamoɗo leydi meɗen Niger noni préfet mo département Iférouane kandu kondani to endan le gouverneur a Agadez o yehi holle gouverneur o endan malfaaji tetaɗi koto tati mawɗi sanne malfaaji gaɗoji konu noon endan bonɗi ɗiɗi konna jaɓa kana e himɓeje ele filla ko darto ndenago e renugol nokkuji ɗen endan ɗum du konda o waɗi ɗum no endan gam batte hollude ni eɓe gondi e majju fa no woɗi keñam woni ko batte o watto enen gouverneur Agadez Agali Hamadi kañum woni Al Mustapha kañum woni préfet o enen nani ko o haalani bandimi Moussa Mamma Illu Agadez
min tokkirana lamɓe ko watta himɓe paami ko hana kaɓorɗe fuu yimɓe kaani jogaade nder cakantaraaje ɗen ngam jogaade iri kaɓorɗe gom ni woni no wadda rafi hakkillo fukkiingo nder nokkuuje ɗen ndenne no haani neɗɗo fuu wadda balla hoore mum ko watta hakkillo fukkiingo tabbiti nder leydi din ɗum du jooɗa haaleeji gonaaɗi no gaɗe ɗi ni goni no ballira ngam wi'e domoɓe leydi tan tefa jon en kaɓorɗe ɗe faa jaɓa ɗe wattaaɗe keɓe amma de hoolaare no tawe caka himɓe ɗum hoyan faa hakkillo fukkiingo tabbita bonɗo fuu waawa waɗi goɗɗum dow laabi cibarka tan Iférouan kokki gouverneur kaɓorɗe keɓaɗe gom ngam ɗe jaare to fedde wonde no hawji filla jaɓol majje
qui doit les remettre à la commission de récupération des armes illicites
o wonno préfet mo Iférouane Agali Amani Al Mustapha wakkati mo Moussa Mamma yewtiɗe makko to enda Agadez nonni faani loctorore mawnde wonde to endan dakoro kanno tawɗa saɗɗanon har filla ko darto ƴiƴam nde siteɗan gam batte himɓe ƴamoɓe ƴiƴam horeɓe loctoro nde enɗan waɗi jaati nodda ngal yaade e himɓe koto ko tawi ɓe gadda mballa har filla ko darto ƴiƴan ɗan enɗan rese laatiɗan yimɓe no gaɗa muradu majjan sanne ko ɗum ɓuuri torde sanne sanne le loctoro nde kam woni hon rewɓe wonduɓe e deeɗi laatiɓe ƴiƴan no jaccaɗa ɗum en ɗum waddi ko fawar joni mbiyeteɗo Mamoudou May Fada kañum wonno hono goto gollo loctoro nde enɗan nani ko haalni bandimi tawto enɗan dakoro Adamou Oumarou dow filla majjum
siasi acharanda biel hiske kaw en malatin sanan
loktoroje las o joy gaddata ñawɓe en ɗo loktorore dakoro misali sawɓe nde no hiɗa gollane ko ɓeyna ko ɓuri hewde nayeɓe tokkata ɓe gara de golle ɗe no gaɗe du sey ƴiƴƴan tefe nayeɓe ɓe du mbawa kokki ƴiƴƴa mum en to ɓe ƴuwoyta ɓe gara ɗo du no woɗɗi sanne sey ni ɓe cooda to ɗo du an sonnatake sey ni min jaaha julirde min ƴamode no wodi giɗo Allah bawɗo wari hokki ƴiƴƴa mum ndegom min keɓa ndegom min keɓata ɗum du waɗi komiɗen gatta daane miɗen mbiya de ni ɓeyɗo no wadde loctorore gam ɓeyna to ɓe durwa debbo gom mo naywayi na goriko tokka wara ko watta baɗan debbo on watta am goriko on waɗan
ma waɗɗibagamo camba ana yiɗibagana musi
non wontiri ko watto himɓe kemiɗiɗo e nogayo e joyon ka en woni ko desiɗereji muɗum en jeyaɓe département Arlit laatiɓe no gollanɗo filla ko darta dilla wamɓe gam batte heɓene ndenene ka jawrigol tirri e nokkure hono fande hawjinde filla ko darto joƴƴingol hono poota e pamara hakkude ɓiɓɓe leydi ndenene ka ɗe leyɗiɗi koɗi ƴeewa komiti gon ko joƴƴina ƴeewi altinere ƴaɓɓinde endan lasso mabɓe fuu na mbiya nogoye mabɓe fuu jeeyi keɓoyi ndenene kayni jawrigol tirri ndi endan ko watto million capanɗe joyi e jeɗɗi kañum won ko hokka yaade e ley département Arlit on fuu gam batte wallitude ɓeɗo himɓe Hassan Hamani kañum woni fande ni hoorejo komiti on ɗon cingaɗo gam batte ƴeewde hono hanoɓe hokkede ɓe ndenene ko haalani Ousmane Oumarou Illum Arlit.
Aka samu dossier 133
no dereji hemre e chapande tati e tati gaddadi ko jewtina tawa no wodi hemre e laso e didi gom mbodai dum do no yida do eterde hemre fu tawe chapande joyi hebama hemre e jeddo hebidum denne nangude eterde laso e joyi yade dow laso e jegom beto du kebay to hani yottedom donne projeji didi ngardi e cede milioji chapande joyi e jeddi passerage hebi milioji chapanɗe tati e ɗiɗi e ujunaji hemre e jeegom e keme ɗiɗi aga perdu heɓi milioji nogayi e tati e ujunaji lasoji nayi e ɗiɗi e buɗi keme tati
no wontiri hannde nde wonno ko batu ko darto filla bomi ko watti e dow laabi kandu konno hani fuɗɗi e kikiɗe o enɗa ko laati ministére hawjinde fina tawa aadaji kañum woni ko sigiliɗum ndenene waɗande konnani hono pelle pelle ko warta hawrɗon enɗan ko watta sappo e jeetati hunnoon laatinde konno ko wowi waɗede wakkati warde wakkati Diallo Mariama Kenda o yoyoyi himɓe wonɓe no sigili ɗum mbiyeteɗo Mamman Sani Moussa hoorejo majju nani ko haali fammini himɓe dow majju
la particularité c'est un festival
fijo bomi andiranongo der nokkuje mawde to wometa do hande min burtake e wadde dum bangeje warde bangeje leluube e der to labi pottata gam hawrude jamaaje di bomi jaman di fa ande sainde neddo no ya der hawri ndeji joda kale e batuji ko buri wadde e bomi jamani di woni beldum ko neddo nanta der mun e puddol mun no wodi ko jalnata jamaare goddo kayno yian alhali milki kanjo dawani wadde
e salaricious
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mido feccide dum
enen kaldo filla dewgal der region enamo agadez ko laati faande non wada sadorma har filla jawdi ko hani hokke dum ba ko tawa dewgal hunno enen ko tirsina yaade e alislam en fu nenene ka dum wadi ko bandi min tawa to agadez anise karimu o ye ondaro yar kam enen non no yara nani yewtere do neldi en kam on yewtere men pindiral hande
caada ceede dewgal nder agadez no ɗom sewli sukaaɓe ummatore yiɓɓe dewla woɓɓe nder maɓɓe ji'i ko ceede dewgal ɗen ɗuuɗi sanne
vraiment c'est inquiétant
de gonga iɗum hulƴini duuɓi an laso ndenne nde mi resa e million mi wawa dewli debbo joom ngari no wona no waɗire ɗo agadez dow filla dewgal yartini
si la femme est belle
to saroɓe sukaaɓe rewɓe ɓen caada ceede dewgal ko waɗi ɗum kam woni caada tawaɗo nder gurdat nimɓe
contenu de la sûreté de
are suudu kanni ƴaadi leeso woto wi'e ujunaji hemre e lasoy tati to de suka maɗa waddanama ceede seɗɗa noyi gatta kulle ɗe he bandum ni gon no gaɗa ceede dewgal no ɓeyde ceede ɗen ɗuuɗay de neɗɗo no woodi ceede ko ƴama fuu
hokka
ɗum e hooreɓe diine alsilamagal mbi'i dow majjum kettine mala husseini namadina secrétaire général mo fedde ƴewtintonde kullentereje dow alsilamagal
diina wi'ay sey ha sabani de ujune ɗiɗi na ko ɓuri non goduɗa aɗa wawi yaari de aɗa hiɗi debbo on du aɗa wawi yaari ba milliard lilaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ana to ceede ɗumnaka sanne ɗon ɓuri barke de ceede seɗɗa na ɗuɗɗe jawruɗa to ɗe bare nder sigila dewgal ngal ɗe gatte nder junggo kaɓɓanaɗo on kanko andino o hawjortoɗe gori ko du no tilsi walliramo nder hawju
to laamiɓe ɓen du taƴƴol ceede dewgal jokkolle kamɓe surbajo pamrata dow mum gina koɓe andina saroɓe ɓen
degon hana saroɓe ɓen taƴata ceede dewgal ɗen suka debbo on e jokkolle mum ni narrata taƴa ɗe nden kalana saroɓe mumen amma ujune sappo na laso ni darna miɗen gatta daane ɓe saroɓe sukaɓe rewɓe ɓen to ɓe ƴamu ko ɓuri sembe waroɓe no ƴama ɓiɓɓe
maɓɓe
amma ba ko ɗum fuda sukaɓe ummatore gere no ɗon jara ceede dewgal ko woni no wadda saɗormaji to ɓe ngala bawɗe
ɓena maria ta angocce
e dow ɗum woni ko habaruji ɓe fulfultili hannde sembe assalamu aleykum mbalen to jam wali